download music on Sora to
Kulililose Masondi makwenza Kumamba tiku nditiku Imafuna inu Yesu Ulindo Mutogori
Mutogori
Imafuna ine Yesu Chakachi Nipambani Manga chonde imaniko panjela yanga misonzi ndatopa kutsitsa kuyamba njito usalimba kugona nayo nde ine mukandese yandeka zindivuta ndinu Yehova wakumva
on Sora today.